Exclusive.
Abay Chava. Yo, Chili Boys win the pew pew. Designing up. Nice. Okay. Nasangwa nasi. Wawu ni komanda. Wamu nene wanguvu na ni komanda.
Ultimate Five Music.
Abazami komutali umwibi daf kapo. TF usama kwa sheniga vyap dapo. Kwa jibali pisha saa nevo bak dapo. Kutika biti mwona fonde nyantapo iwe love. Wani kwebele ifote tufirua
love.
Bantu wa ipompevo tuchila
love.
Wani kosa futi tuwari tuchila
love. Love.
Malevo ya nine ule step jalo ka imwe na we mwine biyo self glory vya kwe bachi daddy's boy vya pena tukesa kwe bachi kamin boy na bamu dawa rota tikawa uka peno kari la mambada da papa difference na fila fuwale before jimu tali wimpalanya kukawo mbola jimu na isaya pumina pashingola shiri leke tetolo mapepe finkola kawai tutumuna nipashi wala pona naliba odi umupashi wala Abazami komutali umwibi daf kapo. TF usama kwa sheniga vyap dako. Kwa jibali pisha saa nifo bak dapo. Kutika biti mwona fonde nyantapo iwe love. Wani kwebele ifote tufirua
love.
Bantu wa ipompevo tuchila
love.
Wani nasa futi tuwari tuchila
love.
Tumana
love.
Okay.
Mwina love.
Siri boste bantu wa bidawe ni mumba. Pulo pule mubaisha na mula itundumba. Yari sibi kwefa mafalo ni daily. No wando kutupona na kajawe boy daily. Tabilizo na tuve ngirida ni nova shamo. Yari sibi kwa paku tusanga kano wengi shamo. Katuliba nangani na kada big money mwapishamo. Zara tu wembe kwa pachapa tuwa isara chapitia. Nifu mani mbosu efi tuwa lisha kwa chapitia. Na basha letu landisha pa batu landisha. Nifu mani mbosu so kombo ni ukubalisha. Avati chidi boys nishi mwalilu alisha. Niko mutali umwibi daf kapo. TF usama kwa sheniga vyap dako. Kwa jibali pisha saa nifo bak dapo. Kutika biti mwona funde nyantapo iwe love. Wani kwebele ifote tufirua
love.
Bantu wa ipompevo tuchila
love.
Wani kosa futi tuwari tuchila
love.
Tumana
love. Mwina love.
Mpeso koko baisha bonsa mjati mwuri chefe. Mwina tutekero tubungo tuliba ichefe. Mwari tangi lapa nomba kwa tituwa misanga. Kari ya rishibe kwa nukombo kwa mulo mshanga. Ule kutoka nyanola kushafia makogo. Oke tuwa kushila shala na buselelele. Selelele pamu vya sinishe poko tele. Boasting ya iwa mane sala. Ya ukwe tole fpanga kwa tijeza. Ya ila fike shita tetu fkepo. Sisha pech kwela sila tupiteko. Ikiwa mbeko, muli mumbo mbeko. Abazami komutali umwibi daf kapo. TF usama kwa sheniga vyap dako. Kwa jibali pisha saa nifo bak dapo. Kutika biti mwona funde nyantapo iwe love. Wani kwebele ifote tufirua
love.
Bantu wa ipompevo tuchila
love.
Wani kosa futi tuwari tuchila
love.
Love,
muli na love.
Dapo inga vyap tana kwe kaya.
No, what?
Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah.
Big up, schoolie Mr. Labika. Mule ndet katale salevika. Ipalo, palimwe. Babiska ipi makos na tease boy. Mr. Mwanda si waudi komanda. Opone tishimu mwona pantu wabadziva. Nasala pokuwa matikatanga madziva. Papipi, wamulompo. Besi, wakatondo.
Tumane
Ella Spice, Mr. Kamal, DJ Lider,
City Boys,
Galega,
Win the Pew Pew, Tizonin up, Kalebwan, Abai Chava, Ella, Vasebele, DJ Niskopa, Konde Boy, Sebastian, Ella Nation, Buffalo Stance, Tumane, Chicken Nigga, Makalebwan. Chili boys win the pew pew. Come on.
It doesn't get much better than this.